straight out from Zambia Music Side. So
Dine Umway Moon Dinix in the building. Apanga beat in Indani.
Apanga beat a ship.
You see for on the one tune.
Let's do this. Nakutaila moa. Nakujakila sapato. Kukupunka sitala. Nalukila paka unta. Unikulu lukile kotabe. Ukweze momtima wako tabe. Dawa
vima kona hivi.
Vina sokoneza bongo.
Vima kona hivi.
Vina luva nisa timing. Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Malume mowa.
Musa nifwembe monga janki magaisi. Sima sini nadie nadia bread one slice. Zuwa yonse nenzo menya chema ice. Kaya enze mazingati na iwala price. Sorry mwanji na kutaila mowa. Na kuja kila sapato no kulu kila boa. Usa nilipilise nilibetuma. Ziwa chape vima kola hivi veti kuma. Understand sinachitire jala. Jine fama waku munzi vire jala. Lelo natinika mwele kwa mtauni. Nipumule kwa nsembe wa brownie. Uyu mowa simu nkoyo olotopwa. Sininga zezeleke ngati nilisopa. Mowa ndiye walengesa end of story. Nakole wa forgive me sorry.
Nakutaila mowa. Nakutakila sapato. Kukupunka sitala. Nalukila paka unta. Unikulu lukile kotabe. Ukweze momtima wako tabe. Dawa
vima kola hivi.
Vina sokoneza bongo.
Vima kola hivi.
Vina luva nisa timing. Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi. Wazipompa muli first choice. Wona kuifia pa menso Doris. Mowa unamuchinjila na voice. Anambo mveka monga boys. Wiyu 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 wazipambukila. Kulibea kupisha weka wazitantukila. Waseva nyamanje bwanji manyazi. Neno waizi bati mowa simanzi. Sima frutika na fanta olokoko. Wamwela yo kwele la ucha ya ganda broko. Zizi wavinile kwa family kunyumba. Eee wakwesa yuzi raba mtumba. Ukamwamo unantota tima kuuza. Kawele uma usha bati umaruza. Kala kama nomo monga Isaac Patongwe. Olo imwako pangono monga wako umwendava.
Vima kora hivi. Vima sokoneza bongo.
Vima kora hivi.
Vima luva nisa timing. Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Batikola ise zikankramu. Tachola side mila ya vene ya kwantamu. Mwine anaku ya kunila sambezi. Kutanga muka nisipeza nilinkezi. Trust me, this beer is not water. Vena vateka nya vena vanantota. Nitunde koka zipuka nishota. Koka bweza nikulila wanikoka.
Nakutaila mowa. Nakutakila sapato. Kukupunka sitala. Nalukila paka unta. Unikulu lukile kotabe. Ukweze momtima wako tabe. Dawa
vima kola hivi.
Vina sokoneza bongo.
Vima kola hivi.
Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Malume mowa simanzi.
Mowa simanzi.
Uyu ni mowa simanzi.
Mowa simanzi.
DJ Zombo, managers Mukanaka. Mr. Tembo Pavubwi. Richard Ngombe, Richard Kanavesa. Beni Msoni, Sajabu I got you. Wito Budula Banda, Mr. Mwanga the T.O. M. Balik, Uncle Imbix, Mr. Silas Mwanza, Grimsley Castle. One more side, Uncle Wilson. Now a king you pamangwe. Number why you on? She's in Acacias. Freddy Kaira, Davis Enzo. Let's do this. Let's take it to the top.
Official. Straight out from ZambiaMusicSite.com.